Anthu ndi mayiko, dziko la New Zealand. Pafupifupi zaka 800 zapitazo, anthu amtundu wa Maori anasamuka ku Polynesia nkuenda mtundu wautali kwambiri pa nyanja yayikulu kukakhazikika ku New Zealand. Ku Polynesia nkotentha kwambiri kusiyana ndi ku New Zealand. Ku New Zealand kuli mapiri ambiri, madzi owundana, akasupe amadzi otentha, komanso kumagwa snow kapena kuti chipale chofewa. Patatha zaka 500, anthu ena sochokera ku Europe komwe ndikutali kwambiri, anabwera kudzakhazikika mdzikoli. Chikhalidwe cha anthu a ku New Zealand panopo, nchosakanikirana ndi cha anthu a ku Britain, Germany, komanso Polynesia. Anthu pafupifupi 90/100 aliwonse mdzikoli, amakhala mtawuni. Mzinda wa Wellington womwe ndilikulu la dzikoli, umadziwika kuti ndilikulu la kumwera kwenikweni kwa dziko lapansi. Dziko la New Zealand lili ndi malo ambiri ochititsa chidwi. Choncho ngakhale kuti lili kutali kwambiri, alendo pafupifupi 3 million amalowa mdziko lichaka chilichonse kudzaona malowa. Ku New Zealand kuli nyama komanso zachitengedwe zambiri. Ndipo ndi dziko lokhali pa dziko lonse lapansi lomwe lili ndi mitundu yambiri ya mbalame zomwe siziwuluka. Kumapezeka so mtundu wina wake wa bulu zotchedwa Tuatara, omwe umatha kukhala ndi moyo mpaka zaka 100. Nyama zoyamwitsa za mdzikoli ndi monga mitundu yochepa ya mileme, komanso nsomba zikulu-zikulu ngati anangumi ndi madolphin. Amboni za Yehova akhala kulalikira ku New Zealand kwa zaka pafupifupi 120. Amaphunzitsa anthu Bible zinenero pafupifupi 19, kuphatikizapo zinenero za ku Polynesia ngati Chinuea, Chilalotonga, Chisamoa ndi Chitongani. Chiwerengero cha anthu 4.7 million. Likulu, Wellington, Dela, ku North Island kumaphulika chiphalaphala chochokera pansi pa nthaka komanso kula kasupe amadzi otentha. Ku South Island kuli madzi ambiri owundana. Kodi mukudziwa? Dzina lakuti New Zealand linachokera ku dzina lakuti Zealand, lomwe ndi dera lina lake la ku Netherlands. Dzina lakuti Maori kapena kuti Aotearoa limatanthauza dziko lokhala ndi mtambo woyera komanso wautali. Ngakhale kuti anthu ambiri a ku New Zealand amalankhula Chingerezi, chineneri cha Chimaori chayambanso kugwiritsidwa ntchito, moti ayamba kuchiphunzitsa m'masukulu. Website yovomerezeka ya mboni za Yehova ya jw.org imapezeka so mchimaori. Nkhaniyi yathera pamenepa.